Sidjo Tamani, toutes les voix du Mali. Sidjo Tamani.
Ɗo yo Sidjo Tamani, ket e kabaruji amen e fulfulde.
Tamani, Tamani, Sidjo Tamani.
Alal bare nogayne lewru juin hitande 2015 sappo jeegon yande jabbirima Silima chapande nay e joy jottino non do kabaruji du Umar Weygal mo koryan sa koromba no on competitive wid wakkati jono laamu bamo ko be ngadi noddango feewde dum woni hono walde oni de tinno walla be yalla laamaan wirfito li saha leedindi fu e mangal mudu dum wadi tiagal balde tete hono ko gubbe nodtirto de azawat de cinnini kaldal e kawrangal ko be kollitiwde nyaloma hande o dum wonno arme mali o kambe goddi e nangude gallure menakande wakkati jono holitaabe de yimbe ministre be do non e faaba debbe ton yalla hono jamme deejiro wartirde le nokku o golitiwi dum wono no tiagal ko sawru sariya hunca iwde dum wono yibel sappo e joyom laami be dum wono gubbe no tirtor azawat de wakkati jono dum waddi halaji sanne dum wono no dunke ande kibaru sariyaaji ko golitiwi de hen sa jeewi wakkati jono dum holiti tawide fe sariya wawa nangude be tiagal joni kaabe golitiwi tan laamu bamo ko labbina kulleji di fa laaba be golitiwi de ko yaata dum wono bulli temedere e chapande nay kanye ko yaata pompiji sappo e joyi kanye asaka sen kanye mujjintina dum wono lisa ha leedi meden di ngabe o do golle do no waddi union europe be kollitiide gal musabba e ko be ngatti en ko an yafa e milioji tati euro sakirabe on kabaru mo dimi jogini on do hande di bismillah mo do e hedade tiagal balde tati hono ko gubbe no tirtode azawat de cinnini kaldal e kawrangal do bomo ko do wakkati jono laamu bomo ko be ngadi noddango fewde walde dum won nations unide be mbiben tinno balla be yalla laamu an wirfintine le sa halidi fu e mangal mudu kanko do ko do do kabar do no ministre kuminido hakkunde malele e goddo Abdoulaye Diop kede Ousmane Diko
ko ministre Abdoulaye Diop holliti ko leedi men di buri fu yidde hande yo ardinde wartugo laamu paale mudum fu kanyum heedande yimbe do nafata do garangal hejabe oni do mali do wonde heedintinede o sifike ko heewi ko haani du laataade arane golle soldats be kufinaaji bulabula ujinaaji sapombe o micintini conseil de sécurité hokka ministre yamirore heere fa walla gouvernement mali wartirde deejere ley ngalluje mawde saha leedi men di e wi makko ministre hani huubude sahal leedi meden fu tawde du dole le garangal mudun ton conseil de sécurité anahani e wi ministre sinde fa tawe larme mali heba bawde huubude leedi ndi fu o wi trafikaku drogu du habe kabar mu gaddojum war hore anahani ko huncane hore sabe dum bamaka e leejate kawral cininangal nyanda asawernde do bamako do
kanko mun gi hamdi dum non kedjaado walde nations unies le leedi meedi ndo wi wakkati joni o kabaru o sinninaama do bomako do ko hani fu wadere jeyal hono watte fa jam e deedere wartale saha leedi ndi be kollitiwde wakkati joni dum non arme mali o kanyum won le ngalure menakande mi cittide wiide ngalure menakande dum non gubbe non tirtode gacciade kanyum en tetunodo dum non gubbe non tirtode azawat de le ko jabbino ko le hendu litaade wakkati joni dum non soldats et ministre mabbe gondi e wallude to arme mali yalla hono watta fa jam e deedere wartale en nokko yimbe le gombe tombe be cedi ki wiide tan wakkati joni o ka jam e deedere an wotti ton kaabe kolliti wiide sa an tampini be ton sanne kede ko barki sise faccintini en do hen
deedere ana wodi e leggal luure minakande le wattu joni o yimbeere minaka be fuddi waltade sedan sedan sabi tiaggal sorras en arme mali be minisma dun ana don dum waltini yimbeere de hom fu ana hinni haajuji mudun en den no andon wiide yimbeere minaka be wala ko be dartuno so wana ndenaago den no mimbe de darda laamu mali o be tinno fa hande be sembintina ndenaago gal luure minakande be hibbina yubbo sorras en kala kanu be tawede e ndenobe gal luure minakande wala fu ko bilti kuran wala ndi am wala li wattu joni o yimbeele minaka be ana gondi e tidalaji mawdi fa sanne kasen dun mi darda walde dental light aduna be tinno be tabo sariyaji di be tongidi be piana lawlaw amana tidal ngodo do li wattu joni o dabareji kala ko waawi jokkitaade himmeji bibbe leedi ndi li wattu joni o li bangal denagu fa yottoyaade e yirwe
sakirabo no bay neltiri mi joju modo e hallame bemalande ngami noddita face facebook go
tamani
wakkati joni o hulitaani dum no arme mali o be gondi e famminede dum no hakkeji bibbe adama en gor yele adnar allah ndu hulitaanede bete hande be gondi e janginede dum do bomako do soldats mobe kanye kani janginede kanye en dum so birfitiki jaha jangina dum non be gondi tombe ben tinnonde hakkeji bibbe adama en le adnar allah ndu le hendu hulitaanede wakkati joni be paama hono be kani jogirade dum non kabordo be kabirto wakkati furbe kanko noddirtede le diin kongo o yo neddo goto dum le walde ministre made kede ko barki sise faccintine en to hen
L'objectif de cette
fanda jandende yo famminde jangobbe dou lawi di walde dental leed aduna seki mbawdi kunchande hakkeji yimbe hore e lay bangal sariya e lay balde nay jandende men ngaran men pammina be dou kala sariyaaji walde dental leed aduna kumaniidi nawtorade malfe e karhan ko wawi latade kutteji mudun lay hakkeji yimbe nanno kambe jangobbe e be mbara yimbe debbe e njoyon iwrube lay region ngaji mali di fu police en anay mabbe gendarme en e garde en ummanade jandende yu famude e famminoide kala yimbele mabbe tawetebe kala to be mbawi tawede fu e lay bangal sariyaaji dental le
la loi internationale
tiagal ko laamu mali o hunci dum wono sawru sariya fa fewtay dum wono gubina laamide nodditirta azawade wakkar jono hollitam wede ko sawru sariya ndu lenna ko do hen haludame mondi yo wi kenyan kanko nodditirta olivier kambala wa kambala o yo dunke ande dum wono do kibaru jam e dedder fa yotti on sariyaaji dum won laamu hakkunde holliti wede wakkar jono fe ko laamu lenni sawru ndu ko dum hollitita wide be yimbeela sariya wawa jukkitade tiagal joni ko holliti wede laamu mali o fa hande be labbinay golleji di kede ko barki sise faccintine do hen
la main
ko sawru sariyandu lelna ko ana hollita wide carobbe selan dartude yimbeele ngat bonandaji be faabe tiare edun hollita dun wide be yimbe tiarata dartede fey ono yimbeele be bonandaji di fewna e mudun be ana kanno hollede ko nangata hakille lam o ana hanno labbinde kabaru politika ko mudun le majjun ono be yimbe ngabbe bonandaji di darte gonga o labbine e majjun fa kala yimbe fewna be bonandaji di ngadane ko handi ko be lelni sawru sariyandu ko ana hollita wide fa hande dun labay
ali pour les victimes
be quality wi di ko yaata bulli temdere chapande nay kanye pompije robinaji du ko yaata sappo e joy hay dum intinale sa haleedi meede ni ngabbe o do golle dum won walde union europeenne be quality de kalmusadaji ko be ngattile hen ko do ido yafa e millioji 3 euro be kokki dido golleji dum wonono bale golloje leedi meede ni den ngardi gala e jeya lamu le hen du hulitaade kenya be quality dum wonono golleji mabbe dibe golledi kanko no dirte de martina lam rama o yo dunke andal hon do kibaru ndiyam cenid am le walde unicef kede Ousmane Diko
c'est un programme
yodo hejo hitan go union européenne itti jawdi mu ko yata fa e millioji 3 euro gollede jeego ndarani golle hejo go unicef e ONG ngaji joy goddi kubide aduna projet o timmi me asi bulli temdere chapande jeego me mo intini du nokkuje sappo e joy do ndiyam cheni dan hebete dum wadi les régions ngaji nay sahal difu gawo tumbutu kidal kany e motti les tumbutu men kubi cercleji gourmararus dire nyafunke kany e gundam to gawo to cercleji burem gawo kanyu e ansongo region ngaji keddidi di ko yahata fa e cercleji noga ngoni kutinaadi men beltike sanne e go heejo sabe li asgol bullingol men beedi hen faminde yimbe no njogorto ko mum faanda tenam fa bedro cellal
c'est sur les bonnes pratiques d'hygiène
Union européenne et gouvernement Royaume-Uni et les du Suède ngoni pabatobe studio tamani
sekrabe jeewel hodo ne le region ngaji dibe kolitiw to sigaws to kulikoro to ko yata dum wonono yimbeele chapande jottom kanyi en gondi dum wonono famminede ton faabe jeeyal hono be dewirta geji sukabro fati sukabro be ngatte e dewle ilan jonay wakkati jono dum wonono musengabe gombe tombe kambe gondi jangineede de do jande kambe dubbe jahan be ngatte hejo golleji mabbe di jangal mudi en gardan faado tumbutudobe kolitiw do non walde hu baale kuminido hono kibar hakke bi adama en leedi meden diibe koliti metti mabbe wakkade jono do wono ko neddo goto bondo sumbu no dirteda Hamada Musa o yoppita ko be kolitiw do do gorko mo wonno gollidinde do wono jihadin ko be debbe gonno le sa haleedi meden di holitaade o fay o habbi o fihi o geddi tontu non jama o holitir wiide wakkade jono jama gontobe kolitiwde be kulisanne ko warti ton ko fande keddo to tumbutudobe kolitiw do wono yimbeele minisma be puddi moddintinde dum wono no nokkuji do yimbeele jangobe madrasa ngoni to tumbututo le hendu holitan wedbe moddintina wakkati joni fa babo hono yimbeele jangobe tombe wiyama ko yaato hono cuudi kewdi be moddintini ton kanye dum wonen be kokki ben ton du li ngawo e pamoro do kan lelade ko yaato hon li ngawo e noga e joye be kultiwde sa jeeli o do nokku dum wono yimbe jangobe ton jende do duru ban ja fa yimbeele temede joyom e sappo e dido rewbe temdere an hakkune mabbe tagal mudde ngardan fa do mottidobe kultiwde wakkati joni o minisma be bangini ton projet kesso goddo kasen wakkati jono faabe paabo tawe dum wonon droobe kanye demobe fatitiide alaaji ngiye hakkunde mu en wakkati jono dobe koltiri dum faabo to dum wonon daabaaji goddi ton di fa tawe an baawi yaade don jidi futta e kebayle hen torraaji minisma holli tiwide gal musadaaji ko an wottude le odo golle ko an yafa e millioji temdre e chapande nay tagal mu de ngardan fa do kaydobe koliti wiide dum wonono yimbeele mabbe gombe njolaari be to faransito an gondi e faabaade onon gendi noddirtendi juudule laamu kayo le hendu be kolitido wakati jono be asan ton hono bundu mawndu kandu faabaade yimbeele gombe tombe ndudo bundu be kolitido gal musa ay ko be kani wottude le hen ko an yafa emilioji jeegom cfay do hani gollede ko yaati lewru efetere tiagal mu de garanti minire faado ku chalado be kolitido on rewbe le lamibe bale hala nane en an gonde hokkindirto hakkilaji faabe jeewa yalla hono be ngatta wakati jono fa yimbe rewbe le gombe to ku chalotobe keba nafaaji le jaagoju mu yendi be kolitido wakati jono be jeewa dum won hunde fu ko adato ton rewbe yaade yaso be kaba e dedo kulle sekirabe wonon kabaru dum jogini on do hande dika fa hande kedde hedda do honno andirro no tan do e seeda kabaruji meedi anan jaha yaso.